Okay, 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 music style. Yeah, okay, big keys. T-Hips. Okay, okay, T-Hips. Sina shida rap, mina nipa cheda. Kini mina shida gani, mina shine, wana frown. Jealous fellas talking shit about me. I let them talk shit. Bongo mambo fit, from head to toes. Mabapozi mabazo na watoshi. Walo shinda na mimi ni kama kukisunyuki. Lazima toke nduki. Nima wana nifata body guards zedi ya kumi. Wote na walipa mimi. Nani tafanya nini? Takeleto fala gunga kitu na pasua. Kinepeleka jela kwa dhamana na chilio. Masikini mina honga wendo jela na kudunga. Nani asejua Kenya? Na pesa unateso, mekoso unateswa. Kwenye klabu, hey your boys are here. Mote piga kimia. Babu wataifa wameingia. Mbona hawajalewa? Itisha pewa. Wale wamesha lipa pesa wanarudishiwa. Italipa pingwa. Nisina shida, matumisi ndo sina. Okay, okay, okay. Nisina shida, nisina shida. Nisina shida, wengine nalia shida. Nisina shida, nisina shida. Nisina shida, rap inanipa cheda. Nisina shida, nisina shida. Nisina shida, wengine nalia shida. Sina shida, sina shida, sina shida, rap inanipa cheda. Jesus is like Kiza, najua natafuta jina. Mr. on the big dollar, pika mbili mina simba. Wengine wanaiga, yeah, I'm the real nigga. And I got no liga, mi mwenye. Lurida nikisema, nishasema homie. Nana napinga, I drive mbinga. Plate number langu jina traffic. Leta mdomo na ufunga na matenga. Mindo bingo wa kuhonga kwetu hatujui nja. Wanajirusha every day, minajirusha every song. Mabinti na wage kama nguo na zufa. Hata kama mipo nyenye sisa hao hohe hahe. Hiye nipo mime aliwe nyima yule yule. Wastie shaka utajinjoi vile vile. Mina noti za Kenyatta na mzirimoni. Karibu zote Kenya tawachunga tawatunza. Sojiweza Kenya nzima kisi nipate tawabu. Tuka kwa rabano wezi kwa pick and pick kids. Nisi onkondo maje naeza fata bro. Sorry na popita mimi usisubudu wata kubonga. Nimaza kama mbwa. Okay, okay, okay. Nisina shida, nisina shida, nisina shida, wengine nalia shida. Nisina shida, nisina shida, nisina shida, rap inanipa cheda. Nisina shida, nisina shida, nisina shida, wengine nalia shida. Nisina shida, nisina shida, nisina shida, rap inanipa cheda. I'm proud of myself, nipashavu sina budi. Kwanza na watusi hawapuzi kibidi. Kwangu na wona wakidi, rudeli na wakudi. Kitambia na jifulisha, walisema wakachoka. Nivyo alivyo ni umba ila pesa nazidisha. Niko kivyangu koza gama run swag. I found my style, okay, okay, okay. Copy my style fala, you see my true color. We get strong in every street, by every town. Niko huru po kwa Kenyatta uhuru. Pesa nyingi kama njugu, nakula good time. Kama mindo boss na dhani wanafahama. Wish my dad and kwa hai, ame jinsi gana ponga rwa duniani. Wengine wananichukia na lalala vaa vizuri. K and L A, I'm in the roll everywhere. Okay, 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 nigga. Nisina shida, nisina shida, nisina shida, wengine wanalia shida. Nisina shida, nisina shida, nisina shida, rap inanipa cheda. Nisina shida, nisina shida, nisina shida, wengine wanalia shida. Nisina shida, nisina shida, nisina shida, rap inanipa cheda. Nisina shida, rap inanipa cheda. Nisina shida, rap inanipa cheda.